Genius Music.
Na wisdom ndani ya Genius Records.
Unateseka nini na dunia wakati yeye anabisha? Unateseka nini na dunia wakati yeye anabisha? Kong kong, Yesu anabisha mfungulie. Kong kong, yanabisha mfungulie. Kong kong, Yesu anabisha mfungulie. Kong kong, yanabisha I say Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Anaomba awe nawe. Matatizo yamekulemea sana oh. Aomba kupumzisha, anasema eh. Joni mulolemewa na mzigo ni wapumzishe. Mulolemewa na mzigo ni wapumzishe. Ila, anasema sana I love you. Unanyamaza, anasubiri useme I love you too. Ila, umenyamaza. Anasema sana I love you. Umenyamaza. Anasubiri useme I love you too. Ila, umenyamaza. Unateseka nini na dunia wakati yeye anabisha? Unateseka nini na dunia wakati yeye anabisha? Kong kong, Yesu anabisha mfungulie. Kong kong, yanabisha mfungulie. Kong kong, Yesu anabisha mfungulie. Kong kong, yanabisha mfungulie.
Knock knock, I say who's there? Karibu waongo na waumbea. Ni mizinga amna ntawapea. Ndio ilikuwa story wakipiga na ikelea. KJ imejaa niko weak inside. No kitajo sherati nilikuwa deep inside. Mida mida basi beshte kafika. Kajitambulisha kaa Jesus. Si mabeshte wali disperse. Ndio nikagundo kumbe na nipedaga this much. Sayoko na mi kila siku. Provider wa kila kitu.
Unateseka nini na dunia wakati yeye anabisha? Unateseka nini na dunia wakati yeye anabisha? Kong kong, Yesu anabisha mfungulie. Kong kong, yanabisha mfungulie. Kong kong, Yesu anabisha.